is Nobile and you're in the mix with my boy G Flavor. This is Nobile and you're in the mix with my boy G Flavor. with my boy G Playback.
tla e fetsa ga ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatshe ka di camp chairs banna ba tshwere di cooler box bana le bo sebane bane le bo mamane ke tshwere fa banna ba ba sa tshabeng dilo di kakapa o tla ba irang bontle ba gagwe o kare letsatsi le le tlhabang ko botlhaba le phirima ko bophirima jaaka e le tlwaedi mme ene sebeno sa gagwe le sepono sa gagwe ga sa tlwaelega ga ke itse gore nka mmitsa mang o ja monate man o rata monate man wa itobetsa man.
This is
hey, and
you're in the mix with my boy
G Flavor. Oh, what about Tulan Sigari Klo? Banyasa, Maiza, Pablo. Oh, you come with someone in your own. Dibukiti. Right, recommend nothing. Ke nao ke tsamaya le ene reko monateng jaaka go le monate jaana ke batla go mo dira ke batla go mo dira gore e re ka moso ga a gata dikgato a ba gata kgato go monate ma how can I go there? Oh, Jamanati. Retsamaya. Yeah. Oh. Baba tshwana le rona jana, ba ntse di khantse di tshwana letse. Eh, nka modira. Nka modira gore aratanele ka mokgo ke mo dirang ka gone nka mo dira gore e re ga re dutse jaana go le monate jaaka go le monate jaana a ba shebile nna fela ka gore nna nka mo dira man o dira gore majita ba thule di roboto man o dira gore marukhwa emelele fo pele leina la gagwe ke o tsamaya ka dibeke tse di o palama dikoloi tse di o rata manate kere baba ke ra gore nka mo dira gore monate e no yele landja ka maswe a di notes bona ga o rata monate e ke ya rona e
Yeah.
King Obile, and you're in the mix with my boy G Flavor.